kwa vegun ola biali je kwa belumi yo 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 sile sile 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 yo yo timile yo yo ah timu sile sile yo 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 sile sile yo 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 sile sile yo 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 sile sile oni gbenu me ko mujugu eyi. Again, if I'm going to go to Obo de bule guno lue ni go selu. Obo de bule guno lue go selu. Umo bili buno u. Ako wava no mune beli njimi. Muno kwa zo wanem. Ani mwe kuni de guho unanu goyi. Iverima o iverima. Ive de mwanya kanyi ne bulu njime. Umu bili kwa bia gokwen. Anyini ne chole ive de mwa. Oha ne zendi go chole ive de mwa. Oha ne zendi go de mwa ye. Ive de mwanya kanyi ne bulu njime. Ivadema o ivadema
ivadema ivadema
ivadema o chimi
ivadema luomaka
ivadema o kuku
ivadema ivadema
ivadema o kuku
ivadema luomaka
ivadema o chinembeli
ivadema ivadema
ivadema o kuku
ivadema luomaka
njimwe
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 Ivadema,
Ivadema,
Ivadema, Ivadema,
Ivadema,
tile iyo 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 tile tile iyo 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 tile tile ewu tile tile eva machi na ta kwa mu onya welo ndini nenu wa oge mate kwa ifede ma unanu ndu aha nese ndi kuchole ifede mande governor vani na chole ifede mande pastor vani na chole ifede ma ema kugoda ogala ogala chole ifede ma ogala ikala oja malile gode ma unanu ndu Nyanya live at the ma, also not to live at the jo. If at the ma can you keep me? Oga kya mati live at the ma, kamo kedi wobo kuwegu. Eme getesia, oga ana ya ma. Muni ya muangoke, muangoka va mulong. Amuta wanyode, ema panoko na nangwa. If at the ma can you keep me? olive nile navu usi ezigbo nwanyị dị mma nwa malụ mma nwekwara agwa dị mma uhu anaga na-abịa na mbido agbọghọbịa ezochi ya agwụ ya ọmala agwụ ya ndị dị ndụ ozochi ya ka e wee nụrụ ya anụ malụkwa na ọbụla etu o si dị n'ọhị ka ọ dị n'ọnụnụ nwanne m gbadokwa anya uhu ụmụ agbọghọ niile va niile chọsiri iji ego gacha esosie na onye bụbu ogbe ka ga-akpatakwa ego uhu ma ọ gbasihe mbọ ike ife dị mma ka anyị na-ekwu ụlọ nchime ọ bụrụ ụzọ uche m ụmụ agbọghọ niile ịfụ nwoke mgbe ọ na-ejiri ego biko kweta ya ịmalụkwa echi ịnụlị ya iyo iyo echi mere echi m aha ndị nwe enjime 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 eze ndị igbo agbaba egwu obili igbo dị mma tiletile iyo iyo oyi 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 tiletile n'eke nu n'olu eko si elu oyi obodo ebule eko n'olu eko si elu o ụmụ obili igbo abịa gogwe m nwesị na aka ya wụlụ nwa iri nwesị na aka ya wụlụ nwa nwesị na aka ya wụlụ nwa ihe aka 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 tiletile iyo iyo oyi tiletile iyo iyo oyi tiletile iyo iyo oyi tiletile iyo iyo oyi tiletile iyo ogo oyi tiletile iyo ogo oyi tiletile iyo ogo oyi tiletile
music at NigerPhoenix.com.